mashruuca dama caafimaad oo lagadaa furaya degmada diinsoora xarumaha caafimaad oo bulshada baahi weyn yoon qabanga oo si toos ah lanka hirgeliya maadaama baahi caafimaad ee bulshada ku noolanga deegaanka iyo tuulooyinkan dhowa degmada diinsoora ay ku jartay daryeel caafimaad dara daafurka iyo waliba ku qayb galaya gadoomiyaha degmada diinsoora gadoomiye ku-xigeenka degmada isku duubaha wasaaradda caafimaadka degmada agaasimaha guud ee isbitaalka degmada iyo mas-uuliyiin kale oo si wada jiray xarago aan ku jaranga daafurka iyo waliba si rasmi ee xaragga on ku jaray gadoomiyaha degmada diinsoora cusmaan macalin cabdi iyo waliba wasla dardaarmay shaqaalo cusub iyo sidoo kale waliba hay-adda soosi iyo wasaaradda caafimaadku isu ku codsaday walaaqi qalabe oo dhimanka laha dhammaystiraa
in la xirig jaro ama la daahfuro shaqadii dambal caafimaad degmada diinsoor ay si toosa inay u bilaabanaysa inaan meeshan ka sheegno shaqaalahoodana uu ka yahay madaxdii wasaaradda maamulka odayaashii dhaqanka dhammaantoodana ay markhaati ka yihiin ilaahay ka sukow waxaan u mahad celinayaa in allaale intii ka soo shaqaysay caqabado badan oo jira laga soo gudbay awgeed suuragelisay maanta bacda allah in wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed
anoo kumid ee mas-uuliyiinta gobro ku hayay daafurkun yaa mahadnagay wasaaradda caafimaadka ee degmada diinsoora ee ka hirgeliyay isbitaalka lanka adeego ee bulshada
haddana meemo faa'iido agaa meeshii xamar limbakadi 500 dhiig sodon habi inta habi la gurkadi oo geysa dhammaad meewana lankii caafimaadkaaga dhiig intuusa linka qaada islaanti shalay maalin hore ka dambaysta lama balaano inta ka geeriyooda
dhalinyaray waddankaada kale idin doortay imtixaankiinaad u guulaysteed dad kale idin doortay in daaweysa inaad rabo dadkiinu waay
isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada diinsoora saalax xaaji maxamed ah iyo ka dhiirigeliya shaqaalo cusub ee laha dooradii iyo bulshada sifayliyoon ka shaqeeyanga
maysig usoo neerta nambalon dhan kastaba usi intaaha galay oo adii saaxiibahay dadka inta dunoog lahaada oo garab goonaysi ilaa ugaan male lamba oo adii saaxiibahay mar maysig rajayan inay horta lankastaba si cadaalad ee usii shaqaysi rajayan taankala may jeertay lamba kontorkiis maan qorontaa shaqada adana koonfoga waajibaadkiiga walaa iyo walaada shaqada kuwaayaskii qoranta lankas kontorkiis may rajayan in email laga dira marka maysig rajayan eniyo number one horta maamulka madhigu ay jiraane dhanka lambiya jeedinilisiya roobar usi qalad gaar biya si daad nankooba shaqaysa waa waldire marka lama dottorsaniya boqolkii boqol la shaqeysan usi isinka wareejin waaabalaw sadun e walaay wada shaqeyn walaay kala dottorkala shaqeysan dottorkuna may aha walal walaayib oo shaqo huma ee lanka ka arag ko dunya sie mama dunya sie marsidaad tani wareejiye una wasaaradda diraan
mashruuc oo muddu saha dareeriya ka hirgeliya degmada diinsoora walibana ku faa'iidaysan doonana bulsho badan oo ku noolanga degmada diinsoora